tunatambana
Samia ni wetu sote tunatambana
Mama Samia ni wetu sote tunatambana
Samia ni wetu sote tunatambana
Acha waseme mchana usiku watalala
Acha waseme mchana usiku watalala
Acha waseme mchana usiku watalala
Acha waseme mchana
Kama Samia, ona anavyo tuhudumia Halali kutufikiria Samia ni wetu sote, tunatambanae
Samia ni wetu sote, tunatambanae
Raisi wa wanyonge,
Samia
Mchapa kazi,
Samia.
Kama wanawivu kaji nyonge
Samia
ukweli upo wazi
Samia
ni wetu sote, tunatambanae
Samia ni wetu sote Tunatambanae
Mama Samia ni wetu sote Tunatambanae
Samia ni wetu sote Tunatambanae
Waite wa bara visiwani Zanzibari ungu ya na Pemba Nataka niweke hadharani Nimetoka kuyaficha chemba Arambe Arambe mama arambe Tunatambanae
Samia ni wetu sote Tunatambanae
Mama Samia ni wetu sote Tunatambanae
Samia ni wetu sote